kuleje jukia titwayo kiranga tulie ulayo rulala alina muteri meturepe myuki manyosha jukira nagambe jiruteke ulaya ndongo tusima nyomo ni mumuruje ndongo tutezekanya jerute uganda rugambo titwekweka tulago uganda masima banange jirie ulaya simanyi jaderuli chachiwe uganda rulala alino ijiri bajakuba ungamba abaliwo tulibera yeri magombe wadde twalaba ebizimbe bingi ebyaka nenguudo mwasanjala ezitengenye nnyo emiziri gyemmere gikudde akaleka nga giyimiddwa ku ttaka engalajje kasima tuyewuunya olubbya ku maaso osanga naye ekintu ekyanywa byonna ebyakendo abantu bali bamanyi bulungi okkuuma ndowooza kye baba baba bagagga bavundu twasalawo tudde tukigamba abantu nti nti za bulaya zikuzirwa nsonga abantu bali bamanyi bulungi okkuuma n'ebyaliwo yesu we yali akyalindwa mabambuuza walaga e bulaya walaba ki ng'ekikulu naddira mmiranga byewobe kubanga wanoonoonya n'akagumbi akasimu ag'enkumbi eŋŋanda tewali akyakalina tusinga kaakati tuli bawesikuzaama ebyokulabirako nga tubirina mu ggwanika abantu bali bajja n'akuweesa omuntu kubanga batereka ebiba wa pulaani okubuga bannange wano kye twaba ki abaana buyite bulaayo nga kali bannange wano kye twaba ki nedda buyite bulaayo libera empale tetwali babyolwagwa mu bulaayi nkeera tetulambulako tulabe bulaayi tendwa kamazima ddala ddala bulaayi teŋŋenyeera buli avaayo bwadda kyanyumyonokkiriza ekyomukisa twafunirwa bbaasi enneneku tetulambulako mu bitundotundu ewalako twatuuka mu kifo kimu kyadda nnyo nga kisudde emyoni kyakabanga akatono kyalimu abayomukama wange makadde bakazimbwa mu gyolwenda mandi lunaana gyemyaka lukumi n'egiyisemu emitono nga mayoyo tewadde tekuliko lukonge ninda bappate zawanganga agajji zaweesebwa abasajja nangaloona nnyondo nga ne sitapuli okugikutikka ekulema ninkakasa nti ddala gye baava wala nnyo mu nju ezo mwalimu ebiweesa ebirimu obwamba ejjiiko n'amapeesa ebikomo nga nab'emyaka byakolebwa mu egyo mikadde babikuuma nnyo nava mu uganda olabako nalabayo amasinzizo nga makadde bwe bagendanga okusaba mu ngu emikisa nga simakasi ga kereziyo bamizigiti gaali ga buwangwa mu bufunza amasabo byalekebwawo babeeraga egga omugenyi nzeera nnakakasa engeri gye baali abasomi baawundanga ebifo omusangwa katonda nga byonna webijeera tebigenda kusaana ebifo omusangwa katonda nga byonna webijeera tebigenda kusaana wano omusamizi olulwagukanga enkeera ayo kyassabuni y'obuwangwa ebirimu so ebintu ebyo biba bituufu kulekawo naliba ebweru amanyi byetwali abasomi bannange wano kye twaba ki nedda buyite bulaayo nga kale sirwakuba nti nno bagagga nnyo babula bamanyi bulungi okkuuma kasima tubuuzaako ebibira okuba mu ddungu ne tunnyonnyolwa bwe luti omukyalo eyaliwo ky'omuzira gwagwa mu bulaayi olulala ne guddirirwa embuyaga eyasaanya ebintu gavumenti n'etojjera butunga esimba ebibira bye twalaba ebyo n'ebisimbwa abantu babegendereza emiti egikumira omuzira nanembuyaga ewetamiwete bwekya negyegololanga we agisanze okujja eyengeri enyangu gye bagoba ebulaya eddungu twalozolera gabira buganda namba twavaawaawo nga tumatidde bye tulabye yogayoga tutuuse ku kayanja akatono square kilometers yanoba okusoba kwali kagameeri mukama wange makadde nga kakolebwa emyaka bisatu eyegiise nga bwetokota atudde mu kumeeri otekena mwe twalambulira ennyanja ogyetoloola nga weegobera gibamiti emituga emiguwa babirabirira babiirageko omugenyi omanye engeri gye baalimu mu myaka egiise newe batuuse ng'ensi egenda esajjakula nze nabiraba biyinze naawe genda ojja bisangayo nga biikulinza olabeku so nga oluwiri lwawa n'ebuganda emmengo sirinnyanga nayo ndaba obuwangu obulimu bw'onooyita wange amagye gabembedde n'okusangayo obunaanwa kumpi bukesi so singa we watuukira wano buli mugwira n'alabako we twali mu myaka egiise bannange wano gye twaba ki nedda bw'oyita ebulaayo owunga kali bannange wano gye twaba ki abaana b'oyita ebulaayo owunga twagifuula nsonga kubanga twamanya obugagga bwabwe buva feero bakobeera kubeera kwerimba kuba gye tufuna gye tulowooza okumala twajalako mu makaawa ag'omwami muguuda nga mulimi alunda n'embalaasa atunda bifekeera asuuza n'essiringi buwumbi twamusanga ku tulakita mukunga akoola koffe kakati gigisebuga okulima n'oto w'abalenzi n'odda naawe okkoowa omuntu gwe batenze mu kitundu asinga n'emyaka gye gino gisusse ensambu yatweddira mundi okuba omugagga ekimala bwali bunyiigivu okusiibayo mu nnimiro kati obutanyiize yamuwa bingi katonda tateekeddwa kwerabira nkumbi ddamula eyamuwa bingi katonda tateekeddwa kwerabira nkumbi ddamula wano makanika akola obulungi mmotoka bwagaggawalanga ne bisipaana sawali ng'agenda mu japaani ate kuleetanga mpya eziitaliiko nti wano bakyamu akolawo nga n'erinnya eryamakaliko olwaliribya ng'ayitibwa musuubuzi kuba atuusa mpya kati olw'obukugu buli mu kuddaabiriza ne bufiiraawo kaakati uganda eragawa kola y'abeeru olinga akutta omulimu akunyiikirako gattako gukwekenneenya eyali akanika yinjeri okuziddaabiriza enkeera osanga akola azizeera atunda emikisa ng'egyo tugifiirwa butabala kubanga tetwewaayo n'akaseera kukuguka era bunkola eyo mu uganda simanyi ndi essaawa erituuka tukola oba akagadi naye ddala akagaali akatagenda kutokota neebulayo waddaayiyandirupanka kuba okaanika olufuna ssente kupaala kugenda mu buyindi asuubula empya nsoberwa bannange ne tuteebuuza bigye tubunno nabbo baabuweesangeri ki bannange wano gye twaba ki temukyebuuza kyekyo kye mbagambye mabega fulidi ekirala olaba otya omusolo okuli ebulaayo omuzibu buli kyogula okuwera kuli etteeka naye ku kivi ky'enkoko olina okwongerako obuyumba bwa buyonjo osasula ossaamu ssente nera okuviira oluggi ate bw'olwamu lweggulamu kwetaasaako olina kwongeramu ssentera okulinda okumala emmotoka yo eya buyonjo ekyakala osasula paaka w'ogipaakinga buli ssaawa ekwako n'omusaala ogwayo lwa nsonga w'ogisimbye sikwoerawo fetukaba gwakuno nti mungi nnyo naye nga n'okkulaakulana tukwerabire Omusoleri mu gavumenti eziyo bafisana zino zebawola ffe abajega bangenda bulaaya oludda twewaanirako twasika empewo bulaaya kwanaamiriza twe twakomawo ng'empale ezitwezinze olw'ebituganya okukola ate mwattu ebitono ebyobuwangwa byatulema ffe okkuuma tukopye byabagwira byetugwikiriza wabula abazungu bo babyegendereza bakuuma obulombolombo mu bikanda ennyiriri mu jamani eriyo obuwanga bwiru obutono ako buli muwala bw'abanga avubuka atambula nako kamwawule ku bafumbo ate kamwawule ku bamalaayo emisege era omuwala wakabwa bamwegendereza abeera mbeerera omu beefu mwabo mwebanoonya be bagenda okuwasa ekintu ekyo bakikuumye so bagagga ekimala buli muwala avubuka embwayi baawo eyo mpisa yansi okuva emabega so wano tulajanya abawala mubikke ku bisambi mbuwangwa bwawa n'ebisambi bitta ekyama mwagaana wano gye twabaki nedda bweyite bulaayo nga kale sirwakuba nti nno bagagga nnyo wabula bamanyi bulungi okukuuma nensonga obakandiite kkuba eyitangaavu mwetunayita okuba abagakka ekimala tukuumira eddala byetulina ng'akalira okukakata ku kyokola olabe ng'okuguka kituyambira eddala naffe okwaza abakugu wano obulaaya weeyiseemu kwaza abakugu kuba omuwumbi w'ensuwa tabajja ndongo abumbira ddala nsuwa akuzaanaamiriza alw'edda n'abumbayo ezitengeenye ennyo n'abumba n'ebika ebiba bitawumbwanga tuyayaana olw'ebiva ebulaaya amagero ebyobuwangwa twongere okubyesembereza tubyagale n'obyagala tubiyooyoote kuba ababitukyayisa abakuumi be balina nze bye nnasinga n'okwegomba nga ndyeri lugendo lwali lwa ssanyu kimwali mbuyaga wadde nga waliwo obuzibuzibwawo obutono ate nga nabwo obwava eno mbaasigala batayagala tugende tulabe ekyo ekiriyo naye engeri gye twaliko omuzeeyi katonda mwattu obusanvusanvu twabubuukanga ne betwalabayo ebikulu mbyogedde saba ne fuleedi by'omanyi obigamba abantu fuleedi tayogere engeri gye twacyakala ebyo byakwejjukanyizange ne waffe emmanju twogere bye twalaba ebizimba ensi tulyoke tube batti kyabasaana eddikuli sebatta tayogere engeri gye twacyakala ebyo byakwejjukanyizange ne waffe emmanju twogere bye twalaba ebizimba ensi tulyoke tube batti kyabasaana eddikuli kati njagala kgendako obubondo kuwonga tetakatende ku kiggwa nawo mpunge anti awo wetusiibuka abalungi abagave yesse battamuva ludda wankubuuza abaliga nja kudda mangu kyemmanyi ennyumye ku bufumbo tumanye obufumbo bwabeeru bweri ekkatala bambi tabasudde nantaggwa bwomi kwossa nege muntumya amaanyi obulala mwera baana y'abazungu bo abantu bamanyi bulungi okkuuma buuza mmwe wano gye twabaki lwe nadda mutegeka okunziramu
www.mp3ugandanmusic.com